Kera kumachanze nefukamira kumavivi Nemwebazo mutonzi wange Birunji byonkoledde byonanze sima Kakuyimbire Onkumita bazadabe mekwano n'enganda Pono bakumye Onyambazizo ndisiza nange moto wakumye Musembi bweti Kanyimbe ndendeleze nange linya lyo Kakozese chitone che wamba Zenyimbe la mwentio
Zenyimbiro yo, eyamponya magombe Nyimbiro yo, wakumye museno Zenyimbiro yo, eyampakubula mubwe Nyimbiro yo, mukamo wetendo Zenyimbiro yo, eyamponya magombe Nyimbiro yo, wakumye museno Zenyimbiro yo, eyampakubula mubwe Nyimbiro yo, mukamo wetendo
Tendereza kwe, katonda wange ankumye Era nze nyimbira kwe mukama wange akuma Bwe bantambula mu bidduka Obeerawo katonda wange n'okuuma Bwe banne baseyo mu kiro Tondekangawo era yegwa nkuuma Sirina kyakuwa okuggyako okuyimba Kakozese erina eddoboozi mukama lye wampa Kuyimbire nze
Nze nyimbiro yo eyamponya magombe Nyimbiro yo wakumye museno Nze nyimbiro yo eyampakubula mubwe Nyimbiro yo mukama wetendo Nze nyimbiro yo eyamponya magombe Nyimbiro yo wakumye museno Nze nyimbiro yo eyampakubula mubwe Nyimbiro yo mukama wetendo
Byonna zikiriza nangerero nyimbe kubuyimbo obusanyusa obubulire enjiri y'omuseno mbulire enjiri mawanga gonna n'ebirungi byo byonna nze byonkoledde kanyimbe katende kasuute erinnya ly'omukama
nze nyimbiro yo eyamponya magombe nyimbiro yo wakumye museno Nze nyimbiro yo, eyampakubula mubwe Nyimbiro yo, mukama wetendo Nze nyimbiro yo, eyamponya magombe Nyimbiro yo, wakumye museno Nze